Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde alkimisar sappo e jeegon lewru mars jenna yemde soki der maison de la presse bamako jottino no do kabaruji bi mon way galo. Politi wiide dum woni jamma talatarnde dum ko yata malen kobe nogo yom kanyen iwri leleedi tinizi ndi so mbir fitit leleedi meden di. Yalawma keejinaado sakkar sukaɓe fati naata e soldat sen ɗum yembinama le ko ƴaɓɓi ko le leydi meɗen ndi ɓamde hitande 2013 yettade hitande 2023 ɓe mbi ko ɓuri sukaɓe soldat siɓe temeɗe joyom kañen keeɓi ɓantede so nattina e galleji muɗum hen. Figol bolo coupe du monde le ko warta ko ɓe mbi ɗum ƴaɓɓoto leyɗele capantatiɗi ɗum yaha fay leyɗele capanɗe nayyi e jetti noon fedde FIFA nde holli triwide wakkande ɓe gaɗno botu mabɓe nokku noddete Rwanda. Ɗum won sembe kabaruji ɗi min jogini on ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗate. Oumar Waygalo joɗi ɗo micro ji ɗiɗo kanko noddirte ɗo fili dembele won to ɓoggui jam e to en puɗɗiran oɗo kabaru wattu joni o jottiɗo en ɓe kolliti wiide kanko laamiɗo laamu hakkundejo jaɓini hono noygal séria kesa ngal le leydi meɗen ndi caggal komo hokka ɗum ilale noga e jeɗɗi lewru février ƴaɓɓinon ndu somo wiɗiti wattu joni o hollitan weddo suudu ministre huminiɗo kabaru kuɓeji le leydi meɗen ndi kañum hokki ɗiɗo kabaruji le ko warta ko gouvernement o hokkete nde ɗo dewtere ɓe tinnoɓe pammina jamare nde ko tonggui e noygal séria kesal le leydi meɗen ndi le yontere ƴaɓɓinonde ko yata malinkoɓe temedero e capanɗe joyom e jeegoyom kañum en naati le leydi meɗen ndi hullitan wede jamma hiccanken du ko yata sappo e ko yata nogayom noon mbiyeten kañum en birfiti ley nokku o yo fedde neɓe noddirta ho conseil de malien de l' extérieur kañum hokki ɗiɗo kabaruji wattu joni ɓe mbi laamu leydi mali o kañum wonde wadde ɗiɗo imma daradji yalla ɓeɗo yimɓe alan birfito le ñeñaji muɗum hen fa keɓen famtare keɗɗen Mamadou Samaseku.
Ɓe mbaron noon temeɗe ɗiɗo capanɗe tatton e jeegom malinkoɓe gonnoɓe Tunisie jiliɓe noon wartude e dow faaba gouvernement o ka noon temedero e capanɗe joyo e jeegom o jaɓɓi wartude keddiɓe ɓe calliki wardi kasin noon hollitiri gollirde humaninde malinkoɓe gonɓe caggal saabi deƴƴere hewtande ley leydi ndi ɓe gollirde nde ka noon ardiɓe nde ɗo fedde malinkoɓe gonɓe caggal holliti mimsiti eko yogaɓe ɓe biyamum yoɓama jaati calliki wirfade fa hande banggal faaba yimɓe joolaɓe fedde nde hulti wiide faabade kañi ɗum wartirde capanɗe jetton e tatton malinkoɓe gonnoɓe angula e dow yilaji mabɓe bangi goɗɗo dum temedoro e capanɗe joyo yimɓele woɓɓe iruɓe Niger naati bammako kikiɗe talatare nde saabi gollidal hakkunde ministére malinkoɓe gonɓe caggal e fedde kedde adunaru ndu humaninde kabaru joola ɓeɗo malinkoɓe gonnoɓe noon e caɗele hay bama wonande OIM le d'accorde Asamaka laamu Agadez leydi Niger micitin wiide leydi malindi e fedde OIM humaninde yimɓe joola ciññini talkuru wartirde temeɗe jetno e capanɗe joyo malinkoɓe gonɓe Niger.
Yalla leydi Niger ndi aɗa rewa ko nayiri banggal sariyaji yimɓele wittoɓe ɗum won fana plenti mo fedde AIM joƴƴini wattu joni o nokku noddirteɗo sedia o fewde e leydi Niger ndi ɓe kollitide wattu joni Niger ana haɗa hono yimɓele jehoɓe joola ɓe no kani ƴaɓɓirade toon ɓe mbi ngol ɗo sariya o Niger ɓaminoɗo ilale hitande 2015 keɗɗemo kanko noddirte Ousmane Diarra yo kanko laami ndeɗo fedde komo sifi do do faccitago Ali Sisi.
Leydi Niger ndi won toɓɓe gonɗe le sariyaji muɗum ɗi tongowo yimɓele jehoɓe cuuli ƴaɓɓortoɓe le leydi mabɓe ni fa yetto yimɓele garɓe cuulu juuɗiɓe le leydi ni ley ndi ana le fedde CDAO yimɓele fuu gomɓe le leyɗe gonɗe le ndeɗo fedde ana wawi wadde jaami garmi no yiɗiri sariyawol ɓamagol le leydi Niger le hitande 2015 kañumne ana yedda ɗum ɗum saabi so mbiɗen wajibi jonkake na min gulto leydi Niger ndi yesso fedde CDAO yalla omo heɓa wartude caggal o teddina sariyaji ɗi yimɓe ɓe fuu hawrude muɗum banggal yimɓele jehoɓe cuuli ɓaleɓe to tawa fuu fa yetto yimɓele gonɓe le fedde CDAO fay goto wawa yaade wartude no yiɗiri eɓe gonto e tiɗɗalaji nawɗi goɗɗi ɗum.
Ɗiɗo kabaruji fana hawawi heɓeddo beme ame ande to do page Facebook e compte Twitter Studio Tamani. Wattu joni ɓe mbi projet keso ɓangi kanɗo faabade rewɓele kañe sukaɓe ley laamu motti oɗo projet ɓangi sappo e joyi lewru mars ndulle ngallure bamako ne ɓe noddiri projet o kawral ko woni fana muɗum fa ƴeewe yalla hono yirwere hani waɗirde ley ɗeɗo nokkule koɓe anni wattu ley hino ɗo yaafa e millioji temettati e capanɗe jetti e nayyi kaali sefa noon ɓe kollitiri wiide ngoɗo heeƴo ɓe ƴewtoto yalla no ɓe kani faabirade ɓeɗo yimɓele kono ayiri banggal keɓe keɗɗemo kanko noddirteɗo korotumo tera o yo goto e laamiɗo kabar ɗiɗo golleji kono ayiri banggal yirwere rewɓele komo sifi dow hen.
L'objectif recherché c'est de
prévenir. Tawti hen koni woni sakade kan wadde imadaraji fa hada satere naunde mede andi hodun sabbin bindum woni hen ko tiidi jonkani woni itude dabreji mawdi waddude jabaabuuji mbawdi hunchande hore tiddalaji anditaadi mede gonde golleji tekkinoji finatawa yalla an heba hunchande hore basiji mede gonde wadde imadaraji goddi do yalla rewbe darna mudum ana mate hen sanne datol gongongol ana fawi edo kebal mede gondi mi jaade do dati goddi mawdi latal sababu tekkinde e nabude yeso golleji yimbe ngarobe bamede odo projet warta fa hokke yalla kambe di be kebe wadde bangi mudum golleji ko wayi latal sababu hokkude be jawdi di baawi daranaade
hore permettront de se mettre à l'abri du besoin.
Do kabaruji di puddat do mi halni o kono ayri bangal sukabe wattebe solda sibe dum no bamde hitande 2013 yottal hitande 2023 laamo wi ko yaata sukabe temel njeyo kanyenki bantede wattu jono son dokka jalliñu muuden wobbe do dokkita galleji muuden di do kabaruji be dokki do wakkati de be gonno e yambinde nyaloma kejjanal sakkade sukabe du muuden jotta ki fetnaati solda sien kanyen ko nande muudu en do wodi le sappo di lewru fevrier jabbi non do fa kebe famtar kedde Mamadou Sama Seko Sita City be
gila go juillet hitande 2013 talkuru kawral sinama hakunde leydi mali e nations unies fanda mudun nunu newamuya wartirgol sukabe bilibe e gube kaptoje yusuf bagoyo woni horejo gulirre leydi ndi honinde mun tangul hore rewbe sukabe e galle
ala yasemi
o dabar an way faba de mangal pade su nangi honabe sukabe e marte be hewtinabe ministere humnini kabaru sukabe e galle e nannan mudun sabi dabri an way fiede honanabe mobirte fortade be famintine de torraj bamde marfa e nannal mudun
ebi horojo haybugol cukaku janlie bi nawtorgol sukaɓe le basiji ɗi yo yeddugol hakkeji mabɓe ewi makko caɗele kewɗe sambinta oro alhaali o
galleji ko heewi hannen sa ɓamiɗo an tawan bowɗe wala ko heewi e yimɓeji a tawan walal gollal fuu ko watta ko hewtinta ɗum hunde ɗum saabi so sukaɓe yogaɓe ana ɓaman hono ɗin laabi bondi caggan soɓe yii gelle mabɓe ana puuse to yimɓe lonɓe hiide
suudu battirdu sukaɓe leydi mali yeeli yo korol waɗe dow hewtagol jaam yalla sukaɓeɓe hisa keɗɗanno Imran Ag Mohammed kanko ni hoyrojo suudu battirdu leydi ndi manine sukaɓe
miɗe tewtira laamu koɓe tinno fiya dabiriji fuu yalla dien e deeƴere an heɓele leydi malli fo e maggal muɗum miɗe tewtira saaraɓe du tinno heeɓa cukalumu en no wodiri
mistere wiide pelle sukaɓe e jokolɓe ne jokkiti wadde immadaraji famingol fewde e notorgol sukaɓe le basiji
yewtere meɗen noddirten zoom sirde e garan haalde hono kabaru wattu joni gonduɓe luwase le galle goto hono wori Mamadou Sama Seku
luwansi hono yimɓele hewɓe jiiɗi noddurde ɗum wona haala gonɓe le hemɓe tama miɗa wawi heɓde lamɗam seeɗa ko jogimi ko timmi tama seeɗa ne haddi ittamatama o tama nanjinimane timmi tama tama wonko andan ɗon ɗiɗo haalaji ɗi barmaŋaji galmaje furnoŋaji foof na luɓɓe woɓɓe kay kati to jaati watta commune en ɓe natan ɓe jelta honno ɓe jiɗiri ni sa renake fay fotiri maɓe uri tan tawa a yamiraɓe on ɗum e bandun en takalembe ɗum defɗa hannde ɗum kana fangode jogola cenam wona ɗum hunde yafunde e location sofe sukaɓe ana tatteji ɗi foof ndiyamna wippe tateji kewɗi cour o sona jara jaam jaam pati gabba dow kulintereji beɗɗadi le koyɗe ma ɗum ɗo walda eko yimɓele dowɓene faɗɗata ma ɗum jammiji ɗiɓe juppata tawa ɓe jataki fewi gonɓe leyɓe sa woytike ɗum koɓe jaɓete woni ɗo enne kay en foof e location gonɗe wona suuduma pati tampinmi nden noon miccitoɗon wiide muñal e sawrare hono mum wala
wattu joni e mbiyam muñal e sawrare hono muɗum walla Mamadou Sama Seku famama sanne e jaran kono ayri bangal birki sembe calɗi ɗum woni fedde neɓe noddirta fifande wakkande ɓe gadduno botu mabɓe nokku noddirteɗo Rwanda holitami wiyde wattu joni ɓe mbaylti hono heeƴo golleji ɗin gori hanɓe fewdi le coupe du monde ɗum iwan leyɗele capantati ɗi ɗum warta leyɗele capanɗe nayyi e jetti ɗiɗo kabaruji ɓe kolliti wiide yo ɗum gonga jaati maccigaji ɗiɗo ɗum latto fa maccigaji temedere e nayyi noon ɓe kollitiri wiide micciten wille ko ƴaɓɓino ko ɗum ɗum maccigaji capanɗe jeegom e nayyi noon leyɗele afrique ɗe ɗo ƴaɓɓoto leyɗele joyyi wattu joni ɗum yaaha fa e leyɗele jeenayyi kanko noddirte ɗum Moussa Boulo yo andanɗo kabaru kono ayri bangal birki sembe calɗi o totti do hen hakkille makko keɗɗen komo sifi do hen
somin pondi ɗum e adadu leyɗe gonɗe lewrunde afrique potal ngal mi tewtata ka heɓa kadi saabi fédération ngaji capan joyi e tati woni lewrunde afrique somin pondi ɗum e immadaraji dangal figol ballon miɗen wawi wiide potal ka ana ley hen ga fati ƴoñodiren min ka miɗe yiɗi keƴaɓe mbawɓe fiide ballon sanne tawe e ngalɗo kawrtal fay so eɓe panɗi ɓuuri so eɓe kewi saabi potal wala hakkunde piyoɓe ballon iwroɓele ɗeɗo leyɗe so yimɓelle ɓe ɓe mbawa wadde golle o yeehi to sikka fuu wala hen woni yonki tan woni ko heɓete hen. Miɗen miili eɓe kaani sembinde imma daraji ɗiɓe gondi wadde ɗile leɗe mabɓe ɗe tafum yalla ɓe keɓa naɓɓirɗe yeeso figol ballon fa jababuji ko tewtete ko heɓe.
Sigiraɓe mbiyan ɗo garte hattude bete hannde dow kabaruji meɗen ɗi, min jowti on sanne heɗade heƴuji amen ɗi. So gabbi dow beema ami anditoɗo mba heɓu toon ɗiɗo kabaruji fuu, so gaɗi www toɓɓere studio tamane toɓɓere orgo fo jeen fe nokkono andirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi. Wassalam. Yewtere meɗen bete hannde nde garan haalde kabaru cellal, ɗum woni sawɓe ñawɓooje ɓe ɓe kollitiide fe sukaaɓe ɗo ana jogii ɗiɗo tiɗɗallaji mawɗi. Micciten wiide sawɓe ɗiɗo ñawuuji wakkati fof waajibu sina ƴiiƴam muɗen waylite nokkule goɗɗan toon ɓe kollitiide yo ɗum mere mere les région ngaji ɗi kañe le ngallure Bamako nde. Ɗum e tawde fof kamɓe anndanɓe kabaru no oɗo ñaw worri, ɓe mbi tiɗɗallaji mawɗi ɓe matta ley hen ɓe kolli nimse maɓɓe du fa keɓen famtare keɗɗe. Mamadou Samasiku.
Ñaw ɓooƴe haala mum nameme wattu mum ɓooƴe ɗe gollata no haaniri. Noon holtiri Mamadou Koulibaly, hoorejo suud docteur Bankas, ɗo ñawɓe hoɓe ngoni.
Ɓooƴe yo huunde ku tommonte fuu ana tawire, sabu kañum ngu faaboto ƴiiƴan littergal tommonte. Sabu so ɓooƴe semme muɗum fanɗi a tan ƴiiƴan littergal tommonte semme muɗum fanɗan. So hono ɗi ñabbilaji nangi an hasi jommu oppe jaati, o ñawdu ana wawi soorede leydi Mali nokku noddeteɗo Dialise.
Dental mbaytoɓe ƴiiƴam mum en Mali yo fedde jogiiɓe tiɗalaji ɓooƴe. Ibrahima Dambeli woni hoore jo ndeɗo fedde holti wiide ɓe mbara temeɗo joyo, o memi haala sababuji oɗo ñaw o.
Les causes principales c'est l'hypertension artérielle.
Ko saboto o ñaw sanne yo hypertension kay jabbete nanal muɗum. Kulleji kewɗi kasine ana wawi natade saabe fanɗude semme ɓooƴe. Yoga e ñaw muɗum so ñawno ana timma, ga yoga an toon ñawgu mum ana tiiɗe. Won ñabbilaji ɗi goɗɗi muɗum abɓama an ñawno ɗille gurga ma fa danto gurga ma haade. So wala ni hono jomum jaati heɓine ɓooƴe ko wawi wattele tergal muɗum goɗɗen itte. O ñaw Dialise ana tawre leydi Mali mere mere, homo fo ana andin ɗum. Gaɗɗo e tawede fo an toon yogaɓe jomiraɓe ɗi ñabbilaji ana tiiɗi kabaru sanne.
Les malades ont de sérieux problèmes.
To sikaso ɗo sato safariji ɗi nañaka wultan wiide ñawɓeɓe jettiraka waltide ƴiƴam mabɓe cilol gotol e ley yontere. Keɗɗan siyaka Z Sankari ko ngoni hoorejo ndeɗo fedde Dialise en sikaso.
Au niveau de
ley laamu sikaso ñongo o ñaw ana waɗire mere mere li doctor ɗen fuu, ga samoji meɗe lafe cafaji muɗum, saabi cafaɗen ana tiiɗi sanne. Laamu ɗen ke ana wonde fiɗi dabiriji ana wadduna ame cafaji, ga waranɗe ana famɗi sanne, saabu ɗum wawa ñawde yimɓe jippuroɓe docteur ɗen fuu e damuɗum. Yogaɓe nawaɓe so waɗi meɗe winnuɗen cafaji kan impaya soja, ga so cafaji ana heƴiri ma hokkam eli docteur ɗen tun. Cafaɗe goɗɗi mum an tun ana ɓame kile goto le yontere ma kile ɗiɗi le yontere.
Kanko hoorejo ko wiyete amical Dialise en Mali holti wiide laamu o waɗi bawɗe muɗum fayso kabaru si Allahji tan woytete. Keɗɗana fa hannde Ibrahima Dambele.
On parle
torraji kewɗi ana mata le nokku amin ko noddete Dialise hono ñawngo o ñaw ɓooƴe le laamu ɗaɓɓi ɗon, ga giddi walla hakkudiraji jooɗi ɓe fi dabiriji faabade amen. Minen nawaɓe minen jomiraɓe o ñaw meɗe welti sanne, saabi cafaji amen ɗen meɗe hewta ɗumne woɗiri, saabi feele ñol men hannden hoorejo leydi Malli ana miili moƴƴinde nokkuji tati to o ñaw ñonte le commune tati ɓo, commune nayyi ɓo, kan e le commune joyyi ɓo.
To nokku gabardu dende sebeninkoro ɗo laamu o faaboto banggal kaaki gollirɗi ñawɓe gomɓe tum ɓe uñere joɓata kala cillol waltigol ƴiƴam, kara wara libbi kiwɗe hannde machine ngaji sappo goɗɗi toon ɗin jeegom gotti gollirede. Mimsiti fedde Dialise en Mali gabardu, ɗiɗo telaji ko nande mum en goodi toon. Keɗɗana sana nantumi.
On est très content d'avoir
mi weltike sanne hannden caggande mi heɓɗina cuuɗi docteur uji kesi ko naari banggal ñawde o ñaw, ga nawa fe goto wawa fukkede o nokku to hon so waɗani fa cuuɗɗi fo internet tilo, sabule o watta joni golle ana wonde waɗirga timme to hon. So ni nokkuɗe fo tiligen meɓe kaaki gollirde mi fottoon golle, saabu so hannde so naɓɓito neɗɗo wiɗa ñawna ɗo kaaki fuu wala jom ana wawi mayde junngo ma. Ɗu saabi hannde meɗe tewtere homo fuu dooma pharmacie ganɗi warata kay e kaaki gollirde e keddan e nanndan muɗum. Yogaɓe nawaɓe so wettikan ɓe heppan sanne faaɓe immoɓe yaaha cuuɗi docteur uji privé yogaade, ga toon so a ƴeewi visite on tan mboɗi muɗum fanɗa ana yaha fa ujan sappo e seeɗan.
Au privé ça fait 65,000 francs.
E wattu yambere ñalawma hertanaɗo ñaw ɓooƴe, ministre ko mandi cellal holti wiide andani jaati himmeji hultaɗi ɗi ardiɓe pelle ɗen a nada laamu o huncangol hoore adadu dogotoro en. Eɓe darda joguiɓe ñawɓe dun wattande hakkillo sanne ubajuji dogotoro en, ɓe gala ñawɓe dogotoro en ɓe a darda ɓe sato foof ƴewtade yalla pati ñaw o heeɓa sembe soni ɗum yiyama e mabɓe.